team classic. They call me Pison.
Hamson, no tension.
Penzi jeep, kama masyara. Likafanya nkudhara unique service. Kama utani, nikona ufai pia ila. Baby, so mimi, ni moyo wangu. Kunipigia simu usipokee, kweli wa kunipigia simu kongope, kweli wa kunipigia simu kufoke, kweli wa kunipigia simu usipokee. Sasa Mario, siwezi pata mzuri zaidi yako no. Wazuri wengi ila tatizo zero show. Unanipaga baby paka naomba po. Tatizo moyo moyo. Moyo ukipenda. Tatizo moyo moyo. Kwa yula ukupenda. Baby uchawi upo. Chawi upo. Amini baby uchawi upo. Dele zipo, amini dele zipo. Hey, yani, kweli wa kunipigia simu sipoke. Baby, we wa kunipigia simu kongope. Ami, we wa kunipigia simu sipoke. Baby, we wa kunipigia simu sipoke.
Sasa Marinho.